Kaios Studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde alal bare jeegom lewru Octobre jena yamna jaɓɓiri ma Silima e sappo e ɗiɗi nder Maison de la Presse Bamako jottinonoɗo kabaruji ɗo yumor woygalo. Sekirabo compétitivité ko nayri bangal maccuɗa ko leelamu kayofa hande ɗum yara e caggal non ɓe kollitiri wiide pelle cagontoɗe haqqeji ɓiɓɓe adama en gadino dango fewde laamu tinno daro darde muɗum. Haalaji ɗi Emmanuel Macron wonde halde ñalawma hande o fewde e leydi Mali ndi kanko ministre kuminiɗo hakkunde Mali e leyɗele goɗɗe mo ɓe noddirta Abdoulaye Diopo o noddi keɗade leydi France ndi gonɗo le leydi meɗen ndi o holliti metti makko ñalawma hande on haalaji ko leydi France ndi wonde halde fewde e leydi meɗen ndi. En kalan kabaru julde almawludu to Tumbuto Imma Daraja no gonde waɗe do hen wattu jononoɓe kan yammindirde ndeɗo yambere mawde le ngallure mabɓe nde caggal muɗuɗu ɗati ko nayri bangal hono hertade ñaw coronavirus o ɓe mbihi ɗiɗo ɗati keƴama toon sikiraɓe on sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Kono ayri bangal maccuɗa ko leelamu kayofa hande ɗum yara e caggal non ɓe kollitiri wiide ley jonte ƴaɓɓinoɗe ɗum yiyama dow beeme ande to hono won calliɓe maccuɗa ko so halfaɓe muɗum en nangui ɗum en le oɗon nokku kaɓɓa piyasi torraji ɗi fuu gaɗama fewde e muɗum en pelle cagontoɗe haqqeji ɓiɓɓe adama en gonɗe le leydi meɗen ndi mbi Imma Daraja ne kani waɗe do hen ɓe ƴeylono ɓe kani sakkirade ɗiɗo torraji laamu o kañum hani fiide ɗiɗo dabareji fa keɓen famtare keɓɓen Mamadou Sama Sew koye Ali Sisi.
Ko ɓuri capantato en jeɗɗo yimɓele nangama caggal baasi hakkunde jiganoɓe e kañe mbañoɓe maccukaku ñande noga e jeena lewru septembre ndi cercle Buffalo ɓe wakkati jooni o kay deƴere hewtama ka ɗum fo tawede fedde leydi Mali humaninde e hakkeji tomonte en AMDH dardi laamukoɓe transition ɓe huncandi hoode sariawol dow maccukaku ley leydi Mali keɗɗana maître Mokhtar Mari Kou kanko woni hoorejo AMDH.
Kongol gotol mi a jeeyakam hana waddodirde yimɓe koltiɓe wiide kañum en ka wonko andi fa barmodir ɗum saabi so mine ka mi faawi gikki amen e soodi saria leydi Mali ndi mbiɗen nardamo waɗa ko wawi ɗu fuu fa o yetto kaddi ɗum ɗo soɓe hollitama wiide ɗi dewte saria leydi Mali ndi kae dewte sariaji leydi Mali ndi siñini sella fuu ɓande torda so yettina ɓinguel adama ko haɗa.
Amadou Maguerga luggotoɗo kanko kay o holliti laamu teji wayde ndenagu e ɗiɗo torraji saabi maccukaku
kippagol yimɓe ɗo laawi ɗi ka fuɗɗi hewde sanne ɓuri fuule laamu kay min ka mbiɗe miili jihadiste en ɓe ka ana wondi eggude wuddu leydi Mali ndi fewde région kayo saabi eɓe andi wiide won janieli keedinaɗi bangue ɗe oɗo région saabi golleji ɓiriɗi e margal ɗum ne eɓe jiiɗi ɗum sanne ɓeɗo yimɓe kolleteɓe si tordaji fuu hande ana wawi tawtoyde guɓɓe terroriste en ɓe.
Mbiten wiide ɗiɗo bonandaji ɗi gaɗi lewru caggal batu moɗo région o dow dewral gaɗaɗo to kay toon ñande sappo e jeegom lewru août ƴaɓɓiri ndu ko hawra e dow muɗum to gama ley talkuru yalla huncande hoore kawral hakkunde kala signuji gonɗi le laamu kay
fanden keddoto ley laamu kay o nokku moɓe noddirta tun usu bi janñama hollitan wede iɗum le commune rural nokku noddirta tomora ɗum woni fa hande ley laamu Bafulabe ɓe kollitide kanko gouverneur région kay o yeehi o yettiki le oɗon nokku wattu jono wonde hokkude jamare wonde to nde hakkillaji lobbi kono ayiri bangal haɗude maccuɗa ko le oɗo nokku. Ɗiɗo kabaruji foɗo mba heɓde dow beeme amen ande to ɗum do page Facebook kañe compte Twitter Studio Tamani. Kanko ministre kuminiɗo hakkunde Mali e leydi ele goɗɗe moɓe noddirta Abdoulaye Diopo hollitan wiide on noddi keƴade leydi France ndi gonɗo le leydi meɗen ndi wattu joni o holliti metti makko sanne haalaji ɗi président France moɓe noddirta Emmanuel Macron wonde halde fewde e leydi Mali ndi o holliti ɗuɗum yirwinta hono giɗirago hakkunde ɗeɗo leyɗele ɗiɗi le on ɗo wattu fo kanko ɗum woni laamiɗo fedde barkande duyama o yiide ɗum woni ministre kuminiɗo kabaru kaɓorde le leydi meɗen ndi Sadio Camara yoga e haalaji mabɓe ɗi fof ɗum jowi kono ayiri bangal no France wonde wayltirde golleji muɗum ɗi le leydi Mali ndi fa hande ne keddotono batu moɓe noddiri sommet Afrique France ko hani wadde le leydi France ndi le nokku moɓe noddirta Montpellier ɗum hani wadde toon le jetti lewru Octobre waroru ndu wattu jone pelle société civile gonɗe le leydi meɗen ndi ɓe mbi sukaɓe jokkolɓe wonɓe le rumde Afrique nde ana kani hollitinde hono ko wembi sukaɓe wonɓe le rumde Afrique nde ñalawma hande yesso leydi France ndi fedde neɓe noddirta Rena Zemde mbihi wala fo koɓe kani hulde le heneɓe kani haalde du haalaji ko naɓata leydi meɗen ndi yesso keɗɗemo kanko noddirta Aliou Gueye o kanko laami ndeɗo fedde komo sifi dow hen
Hono de kawrte nafamu do ana momni sanne sabe dum wara lata sababu hawrintinde yimbe be fu fabe kalta hodo woni himmeji mabbe jidangal darn didi yewido mudum arande ni mi ewa hono mi ngatta fa golidal hakkune leedi France kay leede hurunde Afrique to kab jokolbe mu'e ana waito dido bal mudum du ewde hodo fu woni ko mi bawi rentude mudum fami golida runde Afrique wawa uddade heddade kanyum tan France du wawa wadde fay hunde kanyum tan nafamu do ana momni sanne sukabe jokolbe durbe runde leede Afrique kay jeabe leedi France yida joddo halda du projet ngayi dimi bawi wedo dirde juude fabe golla homo fu hala no labiri ko woni berne mudum hono du yidiri golle o yar wajibi kina chuqabe yaade galdo jidal hala hodo woni gonga tiddalaji gondido sukabe gombele runde Afrique
de la jeunesse africaine
en kala hono ko nayri bangal dum woni fedde no dete patrona wonde leleedi meedin di wiama wotteji mabbe ko wodno ton ko dum woni suudu sar yaaru ko min nayobo do bomo ko do dido wotteji fu bottinama dum wadi no hakkuni makko kanko no dete Mamadou Sinci Koulibaly o kanye no dete tirtodo jaaje burdo andi tirede jaaje non be kollitir wi no dete Amadou Sankare dido wotteji fu bottinama wottu jono non be kollitir wi dem kambe soldats en hibbe wombe leleedi meedin di kenyen wiama be jide e journalist en wombe le nokko be bilama hakkunde jo gondo leleedi meedin tinno fati yawno golleji mudum di no wordi on do wattu fu be bibbe be leedi di furdon kan hokkindirde juude fati be jawno fa be be ngadan wottiji di leedi malindi kedde mo ko noddirte general Munkuro Kane o yo kanko laami fedde soldats en gombe le fofter le leedi meedin di ko ma sifi do hen
comment faire des élections
non landinde wuteji soni eden kani limtade be leedindi le mali hakke wonere temede nay jangirde na udda um walda e hakke million yimbe egube e ko buri unyay temede nay e feccere lunjitibe e rafi fagul lamu len kuji e wadi denagu denno mi bawata landinde wuteji di sabbi di lati jati sababu ti allahji joni di denno so gonga haleliidi madindi ana hasindini waylitere der o walterne yata feccagal yata gol leedindi no logigiri goddo den kala rafi kawral mon diran juude sabi yo kabaru jango sukabe meden dun kabaru jango leedi mali di jati denna wutuji landinta ke sunni denagu hewtaka ko minen ancien komota be jeli yo wutuji landine wattu mudum wawata funtine de hore
conditions seront remplies
leon do wattu fu fedde noddita kosem de kay wihi wotidi an bay landinede jati leedi meden di be bi wotidi an bay wadede hono wattu keddini laamu hakkunde de dun laato wotidi laabo dun be kolitir wi de do fedde wonde les pelle société civile leedi meden di ko nayri bangal sariya fedde wotere joine jewte yel honde do fedde hani heberte e yurku yurku le nokko kanya nafa mudu do wono sisili mo be cubbi wakande humini be sariya kanya yottinobe kabaruji jidi do bamo ko do e be gonde fam minde yottinobe kabaruji be do ko nayri bangal hon kabaruji lobbi en yurku yurku hani heberede le nokko do woni be jidi do ministre ko minido kabaru sariya di leedi meddi no noddata Mamadou Kassogué kedde mo kanko noddata banju gudanto yo kanko lami maison de la presse do bamo ko do ko mo sifi do hen
cette opportunité que
ndedo dabare o ministre sariya bangal kanko Mamadou Kassogué o tottimin no kari nawtorade dun jangude e famude e humpitade ni ndardo hinade kaban wudun non no fewiri ngatano hakkile sonne dido wattuji di dunke en totti en lotto sababu humpita no fewiri hedatobe e jangobe journe ni mila wide kala harbe o do kabar o ngadan bawde mu en yalla humcande hore dido kabaruji di sifa mujudi latodi sababu dental bibi lin mali na bedoro fam le demde lijindi fuf
et dans toutes les langues de mieux comprendre
ko nayri bangal kabaruji nyaw coronavirus be kollitude kenya yimbe le chapantato en nayo nyaw o yeyamuden taton kanyo ngon samtanabe goto kanyo heddili hen ana kollitude hebbe nyaw o leleedi meddi yimbe le wina sappo en jeyom e temetato e chapantato en jeddom samtanabe yimbe le wina sappo en nayo e temetato e chapantato e dido heddibe lembe yimbe le temet je chapane jeyo e go jaren kabaruji meden coronavirus min joto heɗade heƴuji amen jowiɗi dow coronavirus bete hannden min garan min dokka landi ɗi heɗtoɓe min andaɓe kabaru cellal dungara jaabo ɗiɗo landi
bonjour docteur ya
tama forasi ane e fasagol yimɓele cawiɓe ñaw covid-19 tawe andaka
so amata e ñaw oyma ɗum woni aɗa jogui ƴiƴan lobba nga ɗum heƴatama sa jiɗɗo sertude e gueƴi ñaw ono yawiri so a pikkike aɗa wawi sertude e gueƴi ñaw ono yawiri wurde sa yoppi ƴiƴa maɗam haaɓa gueƴi ñaw
Bonjour professeur.
Jawal docteur, le dati neddo mo nyaw COVID-19 woy mu. So tutti do ma, dum ana wali latad sababu waiti de nyaw COVID-19 woy man.
Oui, c'est un facteur.
Gonga, dum ana hakkune dati mawdo waiti de neddo nyaw o jati. Do jugol na tuttude. Dum sabi so wiya njoppa, metere goto hakkune ma neddo mo kaldata. So neddo hartike, nokku faiso iwi do. So neddo goddo wali to hartito, jomudo ana wali hewudo nyaw.
Docteur, pourquoi
picagongol na famudu ana mon.
Il est important de se faire vacciner.
Na fa ana picagongol sa njiddo. Rentade iude nyaw. Pikir yo fa sako nyaw. Wana sauru dem. Picagongol ana wawi sakade nyaw COVID-19. O mo hada si nyawuji goddi nandude nyaw COVID-19 nangu dem. Wai kuitude
mai la mortalité.
Allo tama bunude sayaji neddo nyaw COVID-19 ni mudum yu farati
ada way bonna de jaatu kadule neddo mo nyaw COVID-19 nangi gotel ko kanda wadde ni woni lodde dum faala
do kaddete beete hande do kabaruji meedin joodi do coronavirus wakkati futtino don borno don maskiji modon kay bon hore modon fa kay bon wondibe modon du
sijo tamani
en nayirta bangal hono awlo mawludu ndu wonde gandirade le leedi mi dindi mi haalido kabaruuji puddato do le 10 janal lewru octobre warondu solando jabi hindem be ngattande do yambere to tumbuto yudo anda dun sanne hono e juldeji mabbe di yudo julde mawde wattu jono jamar nan wonde fi dabareji no han yottirade le odo nokko miccitede wiide yambere nan wonde wadde wakkande nyaw coronavirus dun wonde matede le leedi mi dindi fa kebe famtaade faande kedden ali sisi mamadou samasiku
ndedo yambere yo watu latoro sababu hawrintinde jiaabe ngallude woliabe temetato tamantato tatum fuf e kanya fay ngonbe tiagal leedindi gila joni kay won garbe wobbe na gondi lannade yaade ton yalla hinade ndedo yambere keddana yogabe mabbe
nous partirons de même moment
et jon sura am jahan jango yambere ne nafamu do ana mawni sanne e jure ame minen jiaabe tombokto so dum tawama lawol jina na rusul dum tawama lawol finatawa mi ami fay nukulato mi jippoto yimbe galle an futawete to fay yimbele ngombe Niger, Burkina Faso et Mauritanie. Ana fandi ko julde ne watta tagal ami. Do e finatawa an heba dubi to amen do. Mi de landini yaade ala ngaro. Patu ngaji di ka fu hewi. Wajibi jonka mi yaara lawol. Rafi de na ko o ana do ngam yida fey wada tagal. Nyalat seeda na heddi. Mi yimbe galle an ka fu mi ngari tomboktu. Mi jida fey julde ne wada tagal ami.
Ele sifaji landule ngal lo kawtal. Nawa beede de imadraji ardibe challal region o. Sebedo kay anyak fi yebadi kabar mudum yalla wutu de sanne rabondiral nyaw COVID-19 keddana Mohamed Kourichi kanko de warejo gulirde humanide kabaruji tumbututun
kulleji dimi landini wadde ni woni martinde kompa jamarnde hono be kaani wadde fabe den to yure nyaw dabareji di ka fu ko fiya ande garde mobilaji de dar to to fa yotto no kulato batu o warta fa daro kaltani yimbe be fu tawre maski teddina dabareji kolitaadi dum dum do beccike mi ngara mi jaha ni misideji di dum e martina yimbe be kompa bangal mudum yalla be keba rantaade yure nyaw
bangal kabaru ndenagu dabareji nangundi hunchinde hore e wi landini bebe
Sijo Tamani, de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Grab yalo nelli kere dujito en puddiran o sando be bi ima daraja no wonde wadde ton fabbe lan be kan sakirade basiji hakkunde jalini ton ko yato yimbe len nogo yom jehi le o do bot sukabe do an hakkunde mabbe koni fana mudu fabbe cakko basiji hakkunde jalini li lamu san o danni be o do bot ye fedde o nisinde no de ton grade am siguru de ngardam fa do burem do be gonde waddon ima daraja fa pammina jamarde no jawlele akani jogirede le o do nokku jawlele lamu o kanye ko nande mudum yimbe li wurbe le komi bamba burem kanye taboy fanjotu da temira fo an gono le odo bot fa pamino do no jokala jawti lamu o kanye no jokala lamu lo bodu hani wadere le odo nokku lanni be odo golle dum fedde no detta dix development kanyo lanni ni do imadaraji se grab do katen bete hande do kabaruji meden dimi juti on sanne hedade hejo jame holitindi do kabaruji foro ba hebde do bema me ande to dum woni gade www.residio.org no noddi do odo numero viamo mere mer 37321 fande fande efe no kona ndiro no do e ser yewtere meden de anawodi wassalam